His ways
Imi
are
bombele
past my
yakwe
knowledge.
teti londololwe wushela chitwa
Wonderful Lord,
shikulu musuma
how sweet it
efyo
is to trust
chawama
you.
okusubila muli wene ndifyo washiningisha mwachikwata inchita isuma munobushiku kabiri ukuyisulafye omwinshikulya inchita inono iyapitapo nokumfwa ngashigeti ale imbaluli olwimbo olwakale twalilila ukuyikatilila orafye imona imbi Waletele ifibukisho ifyadu kutalwandi ulu nono iliyo chali feli ntu nshilaya inshita imbi ukuya mumpanga isha mulimo wa uminshoni ndelo kesha kulia kuli ichi kwa enilesa intanshi pano pantanshi kuchiringanya pamwalo uyu wakale ndeibukisha Same Davidson ape ntele chiria pali analimo emyaka yapita kwa makumi abiri na fisano Kuluba lilumbi nde tontonkanya na chikwata nikuisa uko okekala umia yaya. Tontonkanyeni. Kabiri kunokuine kwali umwana kashipa chishima. Kabiri Daniele muchirindi chankalamo. Owe mwe. Ifintu ifingi fyali chitika ukutulalilya. Nalimofie 5 koloko muno chungulo na chipokele la lamya ya mukampampa yo ya chisa nalimu ama kumia tatu wa mailo shama kumiane mukatika chalo muno ya mwana kashi uli mukufwa kabili umu nandi musuma sana nyina wakwa George Carter kabili na chishi wakwa chiba waka piunga vengi kuno kubomba mpaka ilio na wilele idithi awa mkuchula sana nao kabili ilio tuwali kulia shikuru lesa aishire moneka Kabiri, nkashikata alifyo kutali nokufwa. Eicho, eicho tuleta sha palichiria. Kabiri nomba, ya tendiko kubenshita ya kulonga na kwa mula lilo icha ililine, nde tontonkanya ilimupepi tulufu koloko, ilio bali nokukwata. Ninshita nshi iyo muso ntele kukubupela. Inchitafye ili yonse, iyo ife, nivanga abalali omula lilo munobushu, katumone ama woko yenu, chiria echo, owe chiria chisuma. Chisuma, defwa ya ukulanda fye chebo, chimuatemwa fibiri, na limonalabi kenkolo kweyandi ukulubali, pama miniti ikumi, ikumi limonafisano, wala tendeka omula lilo. Nomba, ushe mwalimu temwa, amen. Kabiri ninji shiba, malikwete inchita ya wa masana, ushe temwa kwete. Chisuma, Ngaba pano temu nyina Thomas Kidd na Nkashi Kidd okufuma konsekuli akwo heo. Nde mwona nabe minina owe chiri ya chisuma nde subira chiri patepu kabili ndino kuchikwata. Na mwishiba tabale kilako balifye nenshi kuishi nono mupepu kufika umwanda umo. Lelo lelo chiri ya echi nenga ino kubwa washipa. Chabo kumwona abantu ba msango filia. Tonton kanyeni ndi umuntu mukote. Kabiri ilio nshirafyalu wabale shimikila imbila nsuma. Elio kabiri pano ndi muntu mukote. Kabiri vena ngate kutibaye kunze no kulenge shi wiliabo ukubirikisha. Basenda fiete prekoda no kuya kuchipatala ne chipatala inganda ne inganda. Ukushimikila imbila nsuma. Chiria chintu itawa mshanganshi. Amen. Ndi muchine uwansansa kuli vena. Kabiri na wonse abwaba sangirweko kuli uku kulongana kuno. Nomba ibukisheni wala chibirisha nomba chikulunga asuminisha. Lilyali inefye ili olukuta lwapwa chiria icho balesu sokutila chikaba nalimo pawishiku uwa lenga ikumidimo uwa February. Chinshi ifwe tuli chikulunga asuminisha turefwa yokusenda nalimo inshi kuchine konse konse atemwa ikumidimo atemwa nalimo imirungu ibiri pali ifia ifikakatikilo chine lubali ifia kusokorola. Kabiri tulino kutuma tukalata kubantu besu aba tutandalira okufuma kumbi okufuma kumushi kuno. Kabiri nokule kabena ukuishibira kabela instantali pakutila ngabalefo yokuisa chisuma muchine tulino kuba abansansa ukuba nenu kuno. Kabiri nali moshikuru alino kutupela okumonekela na kumbi kwa chinso chakwe ngafiria actile inshita ya kulekelesha iliyo twaishile puisha ne inshita shankuta chine lubali. Ngamlefu haya kupepela kwa mtu mochinshi, mlenji ukisha njitafe yonse pantu, ndi umo ufwa ikwa yena. Nomba, ndingo ule umfenso nine mwine ukusenda ya ikumilimu ama miniti ikumilimu na ya sano pano ukusose chintu ichi nono ilio tatulatendeka. Lelo, lekin tukonta mike imitu Yesu paka shitafye. Shikulu Yesu, owe ubulwi mukesa apwa ubushikubumo. kabiri takwa kabena kabiri abalwele abakupepelako kabiri takwa kabena kabiri ababembu abakulapira lelo tata ili obuno obushikubuli fintubuli lekeni tubombe iyo tukwete olubuto olwakubombelamo pantu ora ireisa ili omuntu nangu umote kuti abombe nomba panchitafye inono shikulu kutina umfwa uvu vinga nshachitile na chisara uno mwaka okwa vulo kusosa ifyewo ifi nono na fimbi ngafwe ni tata ndepipa ukutila ni inga sose chintu chimo ichinga biiko kushipa mumitima ya abantu benu ukutila kututuwa fuma muno muno vushiku panuma ya kuri omunalilo kabiritua alishibo kutila mumunalilo mwaliba ubukose Israel alire omunalilo intanshimu lya mu Egypt kabiri ino kwenda imyaka makumi ane ukwabula insapato shabo okupwa atemwa ifi akufwala fyabo okufubuluka kabiri okufuma mu bantu ba miliyoni babiri takwaliko nangumo uwana kukapakati kabo iliyo bafumine mu matololo shikulu lekeni tuibu kishe chiria ino ine nshika ya abushiku iliyo tule palamai ora ikalamba Mwishi na liyakwa Yesu tulepepa. Amen. Ndakuti na alando umutu weliashi. Uona chilemba. Uona chivano kutendekela po muno chungulo. Kuti tuwawa muno mpaka 5 kolokolu chelo. Lelo ndefwa ya fie okubirenga ichebo okufuma na totela. Okufuma mubena Efese chipandwa cha 6 verse ya 12. Kabiri panchitafye inono nomba okupelo kushipa. Pantu okushomboka kwesu tekubuntu nsebwa mulopano mubiri. Lelo kuli ba mulopwe na babukateka na ba mwandashi banfimfi Yesu ndelino kufimipashi ifyabu bifi ifyamulwelele ifimipashi ifyabu bifi ifyamulwelele kabiri ndefwa yo kufunya muli chiria unono umutwe weliashi uwe kumirimo atemwa ama miniti kumirimo na yasano atemwa isambiriro ntire ndefwa ya okulita okuchinfyanya Ukuchinfyanya chabo kwesha ukwamaka kabiri ifwe ukotukwete a ukwesha amaka wale kwata bansamya bale kosho mulilo kabiri kutibabike impendwa imoya abantu kuri impela ya ntambo kabiri impendwa imbe kumpela ye kabiri ubwangalo bwa kutintana ukuchinfyanya kwa amaka kuti kwa tinta ibumba ili achimfishiwe pali uli omulilo kabiri nomba Wali shiba kwali ba ifintu ifingi kabiri icho twinga shintiri chapo ichi pama minita ya nono aya kuchinfyanya lelo ndefwa ya okulanda pali aya ma miniti wangu wangu pakuchinfyanya kukalamba kulipo kulya kwaba pakati kalukuta na satana yali ya amakaya kalamba aya kwa satana kabiri tulefwa ya okulanda pamakaya kwa lesa ya kalamba mulukutalwa kwe Nomba, ukukuchinfyanya kukalamba, wachitika pamyaka ingi. Watendeke mumulu, kabiri satana aposelwe pesonde, elio kabiri, aishilego mulwani, kwa bantu bakwalesa. Kabiri, ukutulalilia, alibonfya amaka yakwe yonse, na mano yakwe, ukwesho kutinta bantu bakwalesa, pari ilie miriro, atemwa mumirilo yakwe. Kabiri, Tuwalishibo kutila. Nani wakwatisha kwa amaka. Lesa alikwata. Kabili lesa. Iliyo apela bantu bakwe chintu. Icha wamisha. Icho enga chita kukuluishisha kwa satana. Chali ichebo chakwe. Nomba. Bantu ichebo ni lesa. Kabili nani wakwatisha amaka kuchila lesa. Eicho ichebo ni lesa. Kabili ichebo. Chisa mukuba amaka Yesu. Lesa mulukuta, esa mukuba amaka haya luko, ukutintila satana, kumililo ya kwe umwine, iyo apanga, kabili ukutintana, kula tuwalilila. Nomba, Yesu atile, muli Marko 16, mwishina liandi baka tanfye fiwa. Nomba, ninji shiba, ili ya ninso selo iya kale, iyo abantu, kwala inso selo iya kale, iyo, kabili itachiri icha kale sana nacho. Abantu tabache tekela munguru muri bunobu shiku. Lelo ichintu cha kuchita kukutontonka nyakwandi kwishi wo mulwani wobe. Kabiri ishibo mulwani wobe nokusambirila kukuchinfyanya uko mulino kuisa kwata ilyo mukamukumanya bantu mulino kumukumanya kabiri mwishibeni ukwishiba yakwe ukwishiba ifya maka yakwe yali eliyo kabiri sambirileni kuri ukukuchinsyanya iliyo mwamukumanya pantu chena chintu chimo ichashininkishwa mulino kumukumanya kabiri eicho sambirileni ukuchinsyanya nomba ukusambirila palwa kuchinsyanya chava fyengo wankonya umulwani wakwe wakwe uwalino kukumanya kunse kulya mukuchinsyanya kukulwa koma wankonya uwachile uwaishiba ilingirine aleishiba nokusoma uwakulwa nankwe alasoma ifyo aponye nkonya aliishiba ifyo oma ngata kutila ala konta mini na konta nshi ukubwela kunuma alwa ukubonzia ukuboko kwa kulio atemwa ukuboko kwa kuso ala soma fionsefi elio kabiri ngata kutila ena musuma uwa nkonya uwa chenjela ala senda chibusa uwa kusambirilako uyo uri nokulwa nga filia fine uwa kaluishane na nkwe alwa pantu akeshiba inyu mine yakwe yonse ilio afika kuli ilienchende kabinde tontonkanya chilia chintu chisuma sana kumena Kristu kukuchita chilia chishinka kabili nomba nga mulekwa ya kutendeko kusambirila tendekele ina Yohane 3:16 ifunde ili amaka tendekele ni ichakubalila pona chilia kabili chilia chika mutuwala panshi elio kabili sambirile ni inkonya ishakumina limo pantu mlino kuisa shibonsia chila muntu ali shiba chilia mlingilo kusambirila ukumu umulwani wenu kabili lyonse lesa abonsia itebo chakwe tulingilo kuibu kisho kutila lesa abonsia itebo chakwe kukuchinsia umulwani wakwe ngata kutila lesa alitonton kenya temwa ngali pela bantu bakwe chintu chili chonse ichawamisha kukuchinfisha kumulwani wene ngali chichitile eicho gefio lyonse nasosa ilio lesa apango kusala kulia ekwa wamishapo ukulipo ena tekuti atale ukufuta mapange yakwe eicho ukusala kwa kwa lesa ukwantanshi apele abantu bakwe mwibali ya Edeni ukuruisho mulwani chali ichebo chakwe bali abachingirirwa ichebo chakwe kabili nomba umulwani alino kusoma amapange Yesu nechebo kabili nomba satana alisomene fionse filia wino wino nganshi mpaka ilio aishile kuli ifa ena alikwete ipange ilia wamisha ilio engabonsia pali ena kabili chilia chari ukwele nganya pachebo nomba tamufayo kwele nganya pachebo chakwalisa chichetekele nifye mwiesha ukuchilondola mwiesha ukuchitontonka nishishapo nomba teti mutontonka nishishe pali lesa eicho lesa echebo kabili chena chapa ngwafye kukuchetekela kabili chilia emaka Yesu tumine nifye echebo kabili uli onsari ishiwo kutila imbuto mumushiru walinga ikamesha omusango waluko kabili kusenda fye echebo kabili nomba ifa atampile okule kukutontonkanya ilio ena wene alumbwile echebo kuli ena lesa atile tamulingile okuli yako pantu ubushiku mkali yako buli abushiku tukafwa kabili satana tasu shenye nankwe atile muchine chine chilia chishinka elo atile ule mwena ule fwaikwa ulubuto ulumolupia ichintu chimwecha kusana kwa pano nukufuma kufyo lesa asosele kabili nga ulinoku chite ulinoku bako wache njirako pano na menso yove yalinoku isuka elo mwena kashantile chisu malesa atile kutuafwa atile owe mchine mamona waisa wino icho chine echiringile mchine kama kafwe elo lesa atile mukafwa kabili chiria echi chipwishisha kabili chiria chiria etaona wile kulio kutintana okukalambalilia kabili chatintile omutundu onse wabuntunse mumfwa pantu ifa au mfilile kwitontonkanyo ilia kususha ichebo chakwalisa nomba chena chansoni ukutila ali chichitile lelo chiria chali pita lelo nomba tuchilitwa lichingirirwa kabili kulio kukumbinkana kwa chitilwe muni Kristu Yesu twalichibachilia lesa ali tupela ubuchingo bwesu kwa wamisha kuchetekela fye chebo chakwe na mwishiba kabili abengi bala selelo kutila takwabe chintu cha palanga chiwa bachetekelo kutila chena tabafye itontonkanyo bali chetekela achilia kabili kwa abantu Awaba chetekela okutila 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 omupashi wa mshiro litontonkanyo elisuma kabiri kutila chiwa litontonkanyo eliyabipa Nelonga mwamona ilio Bible ilanda pamupashi wa mshiro atile ilio wene omupashi wa mshiro ukesa kabiri wene ukulumbula kwa umo mwamona eicho wene wena muntu kabiri chiwa muntu kabiri ingulu bantu shena ningulu kabiri shena shena shishila munshila ishingi Lelo batonton kanyeliano iyanshita ishakale umuntu aleta likana naine muno imilungu inono yapitapo atile na wishiba icho uchita ulabika kama tonton kanyo ya bali abantu kukutonton kanya ichintu chimo ilio obeba chilia chintu taba afye kupiribula itonton kanyo na likumenye chilia chintu chimo chine muindi ya inshita imo Iliyo bali abantu abamushiro kulia uko twakwete ndeche tekela ibumba ili kalamba sana iliyo natalire okulanda ko mwibumba limo ilya iminine pakuba chitika wa milioni wa bantu kabiri nalichikete mukulingulula mupashe kabiri kutibamona omupashe wa mushiro ukuita abantu kabiri nokubeta mulya mukati kama bumba kabiri nokulande fintu ifya sana sana Kabiri nokwishiba itonton kanyo lyabo barajas kabiri nabantu abamushiro batile ena aleberenga amano yabo eicho instaishi nono nalimo basano atema mutanda bali pitira mu mulongo wa mapepo kabiri umwao mempofu ali shileko kabiri ali wa popula mupilapo kabiri amenso yako yali ayabutangela yali andi Kabiri natile nomba uyo muntu pano impofu uli wonsa kuti amona ena ni impofu kabiri natile ngakutna mwafirisha kutna chitaicho lelo ichilafye imo iyo ninga chikiramo kuti chava kuchabupe nalimo ukusosa ichintu chimo icho achita kabiri chiria kuti chapela itonton kanyonga takutira lesa kuti aishiba icho achita ena muchine chine kuti aishiba icho akesa achita Echo natile, nomba, ukuroleke chakulie na natile, nomba, ena nikashinshimu na uakasuba. Awa mubupofu pamia kama kumiabiri. Kabiri, ilio kelu la achisosele, chiriachari chishinka. Natile, ena aliupa, ena umukashi wakwe, amone komu unono. Kabiri, alikuata, abana baume babiri, umona limochine lubari, umopabula. Chiriachari chishinka nganshi, na lumbwira mashina yabo, ifyo yari. Elio kunse mwibumba munchende umu abantu baikele mwanshire kulio kuputuamo tena mano tena chintu chimo ichapala uku ukuishiba kwa mano yabo elio na tonton kenye shikulu ngakuti mwanga fulisha fye ndende kwa ya wafulisha wenu shikulu ala abantu balesho kubika ichi ngokupenda mano Kabiri tofyo chiri, kabiri imwe, na mchishiba shikulu. Nomba, kutina mapela malembo. Ayo Yesu aso sere ukuti, tachitile kantu mpaka tata amulangisha. Elio kabiri, ukupiribuka ukulolekesha kumuntu na kabiri, na alimu mwene, pamulufye palya mchimonwa, na mensofia yasuma, ngeyo na kwata. Na tonton kenye, nomba, enshita. Na tile, uyu muntu nikashinshimuna, wakasuba. Nomba, Kabiri alipofula kabiri natile nomba e abapa abashima pepo bakwa Muhammadan kabiri abapa aba bashima pepo bashits jeans kabiri nabuka pepa uwapsana psana buda nomba uyu muntu alefwayo kupokelela kumona kwakwe nomba imwe kuti mwasoso kutila ena ena ashinshi mwine chibumbwa muchifulo chakwa kalenga Na alichetekela chiria na ine. Lelo pano natuikala munobushiku. Na tile. Kabiri ifu etu wawa. Lelo. Na kisansa mwishiwa. Mwite mpire liyaba jainzi. Ukobu kapepa uwa psana psana. Ikumilimo na chine lubari. Vali kulia kukunjipusha. Kabiri chilabumo. Muliwena. Uwa kukanya Kristu. Chilabumo. Kabiri na tile. Nomba. Kabiri mwewe ngi imwe. Mwewa ume. Eko mwali kulia. Nomba nga Kristu aba muchilubonga nshi kanshi uyu muntu alefwa yokubo walungama kabiri muchine lesa walenga uyo walengere isonde alinokubafyeka uyo winga mupera menso yakwe chiria chamano Kabirinati ile nomba nga umomuli mwe bantu Muhammadani kuno ebuka pepa obwachira bonse nga shima pepo uwa Muhammadani kuti Aisha kuno nokumupela menso yakwe liena ndinokukonka Muhammadani atemwa nga shima pepo wa Buddha alino kuisa nokumupela amenso yakwe lelo lekeni lesa uwa mubumbile lesa lesa uwa muntu umo kuchifulo chimo pantu alingiro kubako tekutukwa tefya lengwa ukwabula kalenga kabili chalasenda kalenga ukulengo kumona muli ayamenso aba mwopofu imyaka makumi abiri pamulandu wakulolekesha pakazuba ukutontonkanya kesa ya kumulunga chichita umuntu mukukana ishiba ali chitachirya natile inga imwe bashima pepo bakwa Buddha finshi mwinga chita kuti mwapilibula fye imitontonkanishishe yakwe kuti mwasoso kutila ali luba bala shinshi muna isikolwe siyabo isiafwa. Kabili natile nomba kuti mwatontonkanyo kutila enali kuti mwasosa ali mchilubo. Lelo nichinshi chomu ingachita kuti mwapilibula imitontonkanishishe yakwe. Kabili natile nichinshi ba Muhammadani wengachita ukupilibula imitontonkanishishe yakwe. Vashisi jenzi kabili na bambipo ukupilibula imitontonkanishishe yabo. Natile walikuwa techintu chimochine mwini United States. Ba Methodist bafwayo kulenga bonse, ba Baptist ukuba ba Methodist, kabili ba Pentecostal bafwayo kusenda bonse ba Methodist nokuba lengo kuba ba Pentecostal. Litontonkanyo ukupilibulwa. Lelo chiri atecho tulela ndapo. Tulela ndapa lilesa kalenga. Kabili natile, mchine kalenga, kuti alanda. Kabili nomba, nganshala ndile chiria, ngachirie chimonu wanga, tachari popalia, awe na karia. Nomba natile, nomba, nga ulia wine, umuleke abelesa, ese amupele ukumona kwakwe. Kabili natile, nomba, ndeshi ni nashima peponse, atemwa raja, atemwa umuntu uwa mshilo, atemwa chonse, ifyo chingaba. Ese, nokumupela menso yakwe. Kabili, nalakonka masambilisho yenu. Mwapanga uwa piribulwa. Kabili lilia, liyari libumba ili abantu ili atadalisha, ili onshata lao mfuapo. Mwamona, tapali na ngumo, uwa chichitile. Kabili natile, chinshi ito mubelele tondolo. Natile, umulandu mubelele, nipamulandu tekuti mchichite. Kabili nangu nine wine, teti. Leo lesa, uwa mumulu, uyo uwa ushisho mwana wako Yesu Kristu, uwa tuwa bako, ababo mfibakwe. Na nangishafia chimonwa ukutila umuntu alapo kerela kumona kwakwe. Mwamona natile nomba chirianga tachabesyo liena kutima antansia kusuma muindia. Lelo nga chilebesyo chila umomuli imwe makwatila imisha ubumi wenu kuri Yesu Kristo. Kutina temwa kumuipusha. Nivanga muno abala pelo ubumi wabo kuri Kristo nga uyo umuntu impofu alapo kerela kumona kwakwe. Mwamona abashima pepo benu. Tapali nangu umole isa kuno. Chinshi ito tabale ishila. Ngabari mweba buka pepa wabo bukulu sana. Kabili buka lamba sana. Chinshi umomuntu tale ishila nokusose chintu chimo. Takuli nangu umowa ishile. Natile kanshi imwe mweba ntumukati umo. Ngamulemo no yumuntu impofu ui minine kuno. Kabili kwali imine dokta kukupima menso yakwe. Apu kwinyo mtu wakwatile. Ena alipofula. Kabili echo natile mchine chine ena ni impofu. Lelo natile, nga kabili nga lesa mupelo kumona kwakwe. Nivanga muli imwe, abalabo mbela Yesu Kristu. Kabili ngefyo ni nga monafye, ama wako ayengi sana ayafita. Na pili wukile kumuntu kabili natile, shukuru Yesu lekeni chishibikwe, ukutila ni mwelesa. Umuntu ali nkumbete mumukoshi. Kabili palya, pali kele mea wakubombei, ali kele palya, ali mukumbete mumukoshi. Ali mwenefyo wino wino, ngefyo umuntu onse engachita. Chena ni chinshi. Chena. Chena. Muchine. Maka. Lesa. Ni lesa. Kabili satana. Ni satana. Ngatamwache tekela muchiwa. Ilio na tendeke umuku wantanshe. Na lepu mkana nankwe. Chirabu shiko. Mwilenji wakutita takwa wachiwa. Pantu nalishiba wino. Ningile ukulwa na nkwe chilabu shiku. Eicho nalishiba waliba chiwa. Kabili mulingile kusambilishiwa. Ilio mamukumanya. Te kusambilishiwa mufya amano. Te kusambilishiwa umasambililo. Lelo kusambilishiwa kumupashiwa mshilo. Amaka ya kwa lesa. Muchebo chakwe kukuchilenga kumonekela. Ishibe ni umulwani wenu. Owe, ifyo aba ichintu ichabi pisha. Ifyo ni ingatemwa, ukui minina panonomba, nukui katili la kulichiria. Ukuwekera kupita muri Bible, nukumulangisha muntu kunu makulia, uwa ishire kumana nacho, ichinso ne chinso. Ifyo, mukulu ishanya, nomuluani, bali ichingirile abe nebeka, nechebo cha kwalesa. Noa, ali kwete kuishiba pali chena. Kabili ali ishiba kutila lesa, ali mwebele yali nokuloka. Kabili ukuchimfianya, wali pakatika science, kabili nechebo cha kwalesa. Science ya tila, tekutichitike, lesa atile, chikachitika. Amen. Chie chintu chimochine epo chichiri nelelo. Chiri noku chitika. Chira chitika. Kwa liba ifiwa. Lelo Yesu alifitantishe. Kabili apele ulukutaluwa kwa maka kukuchitecho. Muka tantie ifiwa mwishina liande. Atantishe ifiwa. Chine lubari ukufuma mumwana kashuwa emba ubushikubumo. Kabili atile, ilio mpashu wako wela wafuma mumuntu, ulenda munche ndesha uma, ukubwekera lilia, ukulete fiwa na fimbi chine lubali pamuna wena. Nomba chilia, chitelangisho kutila, ngo muntu alifumishi wefiwa, kwa aliko ichintu chimwecha alimuliena, itafuminemo. Chiwa alifuminemo, nomba, ilio chiwa afuminemo, ulia lesa, chile pela lesa ishuko, ilia kuisamo. Eicho, kabiri, iliowe na wafumamo, leke numupashu wa mshilo, esemo. Mwileke lasye paria, nga mwalapi lasye, kumembu shenu, no kutuwa lilira, liena, mlinokuwa ababipisha, ukuchila lionse. Lelo sende ni chilie chifulo, uko satana inshtaimo, aikele, no mkwate chifulo. Isushuweni na mpashu wa mshilo, mwa kwa lesa. Elio kabiri, mninoku kuata amaka, haya chebo cha kwa lesa, muli imwe, ukusokololua. Kabiri, noku tanfye fiwa. Ukuchimfianya, epo kuli. Amalubuto, haya chungulo bushiku, yale balika. Omupashu wa mshilo wa kwa lesa, epo uli. Kabiri nomba, chilifye nalimo, nalimo ama miniti ya tatumpaka inshita ilio ba pinto, balino kulishiwa. Kabiri chilino kuwa paka tikabu shiku. Kanshi, ilio tulefuma, muli chino chikuluwa. Kukuya kunchende Yesu, isha pusana pusana. Kabiri na mayanda Yesu. Kabiri, kukukumanya kunse. Kabiri, kukukumanya isonde. Tuyesha, kukuyangefyo tuachita, munchita isha kale. Natuleya mumaka ya kututubuka kwa kwe. Natuleya mwishi na liyagwa Yesu Kristu. Nelampia ya tumpulwa pamolo. Kabiri nechitete kelo mchebo cha kwe. Kukuikata ulupanga uluwa tuwila kubiri kubiri. Nechishango no kufwala nechavulichonse cha kwa lesa. Ukumanyo umurwani. Pantu aleya aleko selako no kukwata maka sana chilabu shiku. Ngefyo u, ngefyo umuluani, aleisa ngeriyeshi, umupashi wakwalesa, ule mnyela mfya kuliena. Nganatu isa kumpela, ukwa ififintu, uko ifwe, kabirifia nkama fya kwalesa, na fipwishiwa na ifwe. Tulefwa isha, amaka na yanda yengi, amaka, haya kuilulua. Kukukumanya hii, amaka ya chilapo, ayo ya nukusumbula ulukuta, nukulusenda mubukata. Tulingile ukuya kwata. Katukumanye 63 no kushinina kwati. Ife tuli ababonsi ama kwalesa wa mweo. Kabiringa Shadraka Mishaki na Abednego ama kwale. Tatuwa kafuka mine kufiwa. Ife airi sonde. Nukana ichichintu icho tuwalanda po. Lelo katuluisho bulwi. Nje umfamu na obushiku. Ilio tule kutika kuli yari ama pinto. Ichintu chimo, ngachiri ya Davidi achitile, ili anshita ya mushiku ya vipa ya kava, ili alele kunse kulia mwisamba, ili atumpusa, tuwa marubeni, kabili umuruani ale isa. Ifyo yari inshita kuli Davidi, ifyo yari inshita kuli ena, ukulambala la paria. Ena taishibe, ifya kwenda, ena taishibe, ukwa kuya, pantu alishibe, impendwa ya kwe yari inono. Lelo pamukufye umo, au mfilenge chunda itachipuku, ukuya pamulu wafimpusa. Alishibe lesa, aile kuntanshi ya kwe, kabiri, alile kubulwe. ndeo kwa ichintu icha msangoli ya muna vushiku panu mayambila ya mwishita ya vushiku bafumako ndi mwishita ya vipisha yon shantara munapo mubu umibwande ndeo mfwa nda esaye ya mwite mpile panu mayaku muna vali ya bamalaika ndi muntu uakowele milomo kabili njikala pakati kabantu abakowele milomo Delo umfweni inendi ndino kuchikumanya umusango umbe kabiri ichintufye chimo ndela ukumfwa kujo kusuntanya mufimpusa chamalubeni ukuya mkukumanyo umurwani konsekuntwari lesa kwa kwenu kuchichita kabiri nomba nde tontonkanya ni minute umo mupepi na 12 koloko kabiri 62 nifyaka lefionse fiabuko leke nifipite
Let us stand to our feet now, Hallelujah. Each and every one of us.
Na tuimi ni nepanka sa Yesu nomba, umo kabiri onse mulifwe, ukuchimfianya, epokuli.
Each one of you.
Chila umo mulimwe, Paulo atile, ukulaba kofidia fintu, ifia kunuma. Ifirubo Yesu fionse, ifia mwako wapwile, mkonkerela ukulola kubuyo. Ifirubo fiandi fionse, ifyo nachita, umiaka yonse hii, mbelele nuluse parifiena. Klesa, mbelele nuluse, mwelukuta, mbelele nuluse. Kabiri buka piunga, ubona, nafiru wakuchita, nde umfwa. Lesa, mbelele nuluse parifiena. Mwelukuta, mbelele nuluse, pafirubo fiandi fionse. Kabiri, jino kulola kubuyo, umuala wabu ite wa mumolo, umuamuli Kristu Yesu. Jonse, ito obushi kukwa mailo bukwete, chishive, ilo ninji shiva, uyonwa ikatirila, 1963. Na tuimi ya maboko Yesu, kulilesa nomba, kabiri na tupepe, mushla Yesu febene, ilio tule yevelela. Kabiri ukulomba lesa kutuafirisha, mukati, kawuyumwa kaumbi uleisa. Shifwe, uwa mumulu, ilio tuimi ninepano, ilio matonton kanywa yengi ya lefwa, mumitima Yesu. Kabiri ukufuma mufiruo ya mwaka wapwile. Kabiri ilio tule palama ukufua kwa 62. Kabiri ukufialwa kwa 63. Mwelesa leke ni tuile kwa pantanshe. Olu tamplo lumo pamulu wa mutanto. Mpaka kuchituwa mwana Yesu nobutanti kwa mwakwe. Leke ni chila umomo shikolo muma pepo. Ilio mwaka waka leolepwa. Kabiri ukufialwa chipia chipia ukwa mwaka upya kuleisa leke ni ulubembu wa muntu wakale noka nache tekela fifwe mumitima Yesu kabiri ukufialwa chipia chipia kuisemo pamona 1963 nge chikari chipupu chikolo icho chingesu shobuntu Yesu noku tulenge fibumbwa fipia muli Kristu tulenge nukubawa bomfibe no maringa tubele nuluse kufia kunu mafyesu pale nintanshi Yesu tutungu Kuruleni, mweshikurulesa, nukuboko kwenu kwa maka Yehova. Paleni, ababa kapiunga muno, paleni chilonga no chonse, abeni bonse. Beni naifwe, shikuru, tulibabonsi benu, kabitule pela fionse, tuaba kuri imwe, kuri 1963. Kutila amaka, ayampashu wenu, yenga kuwate chifuro tantanshi, mubumi wesu, kabili nobuntu wesu. Wafweni lesa, tubelenu luse, nukutuwa kwa tule pepa. Imieni, aba ume, aba maka. Imieni, aba shirika, aba maka. Isuleni unomwaka shikolo, ili amana ya fiswa. Chirie chiriwe, pesa mbali ya chiriwe. Pakutila, wingamona, obutanti kwa kwa lesa. Isaleni, ba piramidi, babu miweso shikolo. Bike niriwe, ya petungi, Kristu Yesu palichira umo, kabili febonse. Leke nanyakwe, aya kalamba, aya wamisha, ama palo aya mushilo, dabe palifwe bonse. Leke numulilo wampashi wa mushilo, wise palifwe. Leke namaka, aya kututubuka, ya sokololwe. Lesa, ifyo tule mutote la munobu sheku. Tulibenu, tule ipela fwewe ne onsefye kuli mweshikolo. Iyo ndeya kulia, ukwa ablo kuishiba ni kuisa, atema Musa Ngonshi, atema, ito ndino kuchita. Ndesu vila imwe, lese mpalume, ukutila, mwana ntungurula, umubonfi wenu, ushirunduruka. Ukutila, ningabonfiwa, kubuchindami, nobukata, wampalume, sipele ni tata. Pokelele ni ama pepo Yesu, pale nukubomba kwesu. Undapeni abalwele na machushiwa kulifyonse fibiri kumupashi na kumobere kabili tulenge nukuba ababonfibenu ifwe tuli bumba imwe muri kabumba tubumbeni chila umo munshila yenu mwebene pakuchila ingalundi nkana chapamo na Kristu Yesu ngechilundwa icha mumiri wakwe pantu walombela ifi munshina lya kwa Yesu kabili pamulandu wakwe kabili pamulandu wambila nsuma amen kabili amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast and move not, thus saith the Lord.
Tuamu totela tata lesa, tule mutotela pali ukukoselesha kwa mwaka upya. Uyo ule tutuala ni subilo, kabiri ni chitala liko, icha kuishivo kutila, kupitila mukulanda ififyevo, kulia baba ume, ava shishive. Kutila imbila ya chine, kabiri mule tulomba ifwe, kukuiminina na yena. Tulino kuchita yonse ifyo twaishivo kuchita shikulu ukuimini na naimwe kabiri nechebo chenu. Tupokeleleni mwishina ya wene uyo watu sambirishe ifwe wonse ukutira tulingira kupepa ngefi. Shifwe wa mumulu ishina lienu liberu wakatina. Obufumu wenu buise ukufaya kwenu kuchitwe panonse nga mumulu. Tupeleni lelo, ichakulia Yesu, ichabukacha. Tulekeleleni misha Yesu. Ifyo na ifwe, twalekelela aba tulile misha. Mwintu tuwala mkweshiwa, lelo, mtu pokolole kumubifi. Pantu, ubufumu bwenu, kabirina maka, nubukata, umuya yaya, amen. Shikulu wa mupale no kumusunga. Lelo, abo nomba bali ingile okuya kumayanda yabo, nomba chiri ama miniti ya sano panuma, ama miniti ya sano mu 63. Nomba, lesa, enga mupala, kabiri, kabiri, imwe mweba lefwa yo kuikala kumula lilo, murithi yaba sengelwa okubako, tulino okuba abansansa, okuba nenu. Temula lilo, uwa mubu mfisolo, wakuli onse uwa chetekela, uyo uwa abamuisenge na Kristu. muliaba sengelwa kukuba kono kuliako mulaliro pamona ifwe kabiri omulandu tuchitila ichi pantu ichi ekintu chantanshi tulete ndiko bulendo kabiri Israele iliyo tabala tende ko bulendo bwabo bayipeye umwana wa mpanga nokuli omusalu walula nokutende ko bulendo bwabo kabiri na tontonkenye ifyo ichi chabe chalinga muno bushiku umwana wa mpanga na ipaiwa enana pekanishwa kumutebeto kabiri ni nshita ya pakati kabushiku lilia elio balire mwalishiba pakati kabushiku eicho leke ni ifwe imwe mwe balefo ayo kuikala na ifwe noku baba iteanya pabule ndo buleisa ubuli kuntanshi tulinoku baba nsansa kubanenu lesa mupale kabiri imwe mwe bale ya nomba kuti mwaya kumayanda yenu kabiri lesa abe na imwe mpaka nkese mkumanya na kabiri amen mwe bashala kuti mwaikala elio kabiri wala tendeko mnaliro nkashali Yesu mamkwai Katuluimbe na kabiri ilio tulelolela na mwishiba kulia wabalefu mapanse. Kutilimbi kwa batondolo, elio kabiri ichi, chintu itabu kata minga nshi. Na labiri nga ichintu chimoku fumamale mbo muno mukashitafye, ito chiri sana sana, itisuma sana. Kabiri nomba, leke nituluimbe na kabiri.
Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here. That you've wronged. Go to him now and make it up. Until we meet, God. Will the pianist come to the piano, please?
Kiria chisuma.
Let's sing it again while they're quietening it. He, just close your eyes. For you. He careth for you. Through sunshine or shine.
shifwe uwa mumulu. Tuliaba nsanso kutila na tusanga chili akube chine. Munchita Yesu ishabipisha atemwa kupita mukasuba tatala okusha na ngulo kulekelesha. Tuli abansansa pali chilia icho tukwete isubiro Yesu okukolwa tepa chintu chimbi kano omulapo wakwa Yesu no bulungami tuleche tekela shikolo ya mukolombo kwa ukwa ilisonde tuwate tekela katurefuayo kutetekela icha kushintirishako icha wamisha lelo onse okushintirila peshi na lia kwa Yesu ifyo tule mutote la tata. Nomba tulife mupepi no kuchita chimo icha fintu ifi nono ifi achifyalirwa ifyo matu shilile chimo palifye na chali ulubatisho chimbi chali mula lilo kabiri ichibiye chali ukusamba kunkasa mwelesa tule ingila mofye na katina ukuishivo kutila uyu mwana wa mpanga e mwana wa mpanga uwacha kuchirila. Ubulendo bukalamba uwa mtuswebebe walife kuntanshi yabana umulopa ulingile intanshi kubikwa papilu fyafibi ilio umwana wampanga uwacha kuchirila talaliwa lesa lengule ni mitima Yesu nomba bushe umulopa epo ulipari ya shikulu gatachirifyo tulepe po kutila mwala uvika po inoine nshita ukusende membu Yesu nokushifimba. Kabiri, shirino kufumishu wapali ifwe shikulu, imembu, shairi sonde. Pakutila, tuingaba aba mushilo, kabiri aba lingwa, ukuimini na kulishifwe. Nomba, idio tuleisa, ukulia, umubiri kabiri no umulopa, wasumishiwa, uwa mwana wa mpanga Yesu, umwana wa kwalesa, kapususha Yesu. Lengule ni mitima Yesu, idio tulebele ingatata. Elio kabiri, tulengenu kuba abenu mwebene. Pantu, tualombe laifi, mwishina, ya mwana wa mpanga, Yesu Kristu. Amen. Mwibuku, ilia abena Korinti, ichipandu wacha 11, ndefu ayoku belenga ama vesa ya nono. Ukutendekela na vesi ya 23, nde belenga ili. Ni Paulo, ukulanda kulukuta, duwame na Korinti. Pantu ine, na ashirilwe kuli shikulu, icho na ashirile na imwe. Icha kuti, shikulu Yesu ubu shikubu mwine, alefu tukwamo, abulilo mkate. Kabiri, ilio atotele, alimoka wile, nokutila. Buleni nokulia, ichimubili wandi, wapa mulandu wenu, chiteni ichi, kukunjibukisha. Ifyo fine, ilio wapo kuliomula lilo, abulile nolukombo. Kabiri, ilio anuine, abulile ulukombo, lelo ilio anuine, njelele niko, kambere ngechina kabiri. Ifyo fine, abulile nolukombo, kabiri, ilio anuine, ati, ulukombo, chipingo chipya mumulo pawandi chiteni ichi kukunjibukisha ndio lyonse mwanu wa moichi nikukunjibukisha pantu ndio lyonse mwali ya uyu mukate nokunwe na mulukombo mumile mfwa ya kwa shikulu akasuke esa eicho ukali uyu mukate na pamo akanwe na mulukombo lwa kwa shikulu mumusango ushiene akaba no mulando kumubiri no mulopo wa kwa shikulu. Lelo umuntu, aili ngurule umuine, kabiri efyo alieko mukate, nokunwe na mulukombo. Pantu ulelia, nokunwa mumusango ushiene, aili ila nokuinwe nokusekwa, pao kanashi ninkisho mwiri wa kwa shikulu. Pamulandu waichi, echo abe ngiba mulimwe, babi lava na kakabiri abalwala, nabamo, balali lotu wamfwa. Awe, atuili ngurula kwevene, nga tatuinga pingulwa. Lelo pakuwa aba pingulwa, tufundwa kuli shikulu. Ukuti tuisekwa pamo na wapano isonde. Eicho, mweba mnjinane, pakulonga na kukulia, mle pembana. Umuntu insalanga na imuikata, alie kumwakwe. Ukuti, mwilonga nino kusekwa. Awe, ifia shalako, nkamutungulula, ilio nkesa. Ilio ndeto ntonka nyapalichi, inshita, yavu katamisana.
It's also written,
na kabiri chali lembo kutila, ilio uyumula lilo, ilio wapelu entanshi, no kusamba kunkasa, icho tatuwa chite munobu shiku, pantu tatukwe ita amenshi, amenshi yonse, na yesalwa. Kabiri, katuwa chikuata nefi ya kubomfia mchipinda, icha kutushishamo, munobu chiku. Pantu, bachi chilundi nkanyafi chapamo, mubusu mavonse, uwa wengachita, kulifuwa kukuata ukukulonga na munobu chiku. Lelo, tulinoku chitangefi ya bachi chile, ati ilende chitikila luka, alichilandile ukutila, bali mbilo lwi mbono kufumapanse. Lelo, buche mwalishwa ifyo ichi, chimi ninako? Mwishe mwali shiba pa kutendeka ilio ichi chipope cha pangirwe intanshi mu Israel muja mu Egypti bali mu bulendo bwabo kumpanga ya bulayo kabiri chiria echo tuleo mfakwati efyo chiri munobu shiku kutila tulipa bulendo bwesu kumpanga ya bulayo kabiri obulendo bulikuntanshi yesu kabiri bali kwete echi shibilo kutila ilio malaika wamfwa aishile kukutila kulingile kwa abo mulo papachibi atemwa umwana wabuberi atemwa umwana wabuberi afirire munganda itontonkanyo lyali kabiri obupiribulo obutuntulu bwali intanshi kukubiko mulopa bushenamu mwona ifyo paulo achibikira pa nga umo ali au kushiene ena alila noku inwena okusekwa omwine bakukana shininkisha umubiri wa kwa shikulu icho chile piribula ichintu chimochine ukutila infwa ya kumupashi ilipa muntu uyo uingali yako umulalilo wa kwa shikulu mumusango ushiene chili ya kutichava kunse ukulanwa noku chitethia kuchitachita noku ikalangabe sonde kabili noku isa kuitebulo ya kwa shikulu tatulingi noku chitachiria nomba leke nitu wami emitima yesu noku wami ama woko yesu kufuma kabili amano yesu kufuma mkutontonkanya ifibi pakutila tuingesa kuitebulo ya kwa shikulu nomuchinshi kabili nomushilo ngefe tuwaishibo kutila tulelundi nkana pamo nelambo yesu kristu yesu uyo uli puskilo yesu eka kabili nomba munobu shiku umusango tule chitila moichi ni umo uaba kalamba ale minine kuno munyina zabeo kabili nde tontonkanya munyina zabeo munobu shiku ngakuti waisala ndila kufuma kuno kuntanshi intanshi kakutila ababantu wengesa kufuma kuntanshi no kupango mulongo wenu uwa ntanshi kuno ngakuti mwachita nomba munyina zabeo ala mutunguru la munchita eshi nono lidiali nefye ilio tuwaleta mapalo pamula lilo uyu mukate wakosha wapangwa kumwina Kristu mukate usha tutumuka kabiri nga mulino kuchimona nga mwaubika mukanwa kenu waba uwa uminina ukuba wakantuka untu wakalabana nokupanduka wasankaniwa icho chile piribula wafwantwa umubiri wasankaniwa wakwa shikulu ife Yesu owe iliyo ntontonkanya palichi umutima wandi umoneka ngolefu mapanono. Iliyo ntontonka nyokutila, ali sankaniwe, nokufwantwa, nokupuma ulwa. Umwana wakwalesa, wakaele. Mushemu alishibwa mulandu, achitile chiria, pantu, na alino mulandu. Kabiri, aishileva ine, umubembu. Ukutila ine, kuila mboli yakwe, ningawa uwapalana na ena, umwana wakwalesa. Ifyo liyali ilambo. Na tukonta mikemi tuwe Yesu. Mweba pulamo, leso wa mshilo. Ukutila ninji katilila, mulia akakavale akanono akachela, munobu shiku. Uyumu kate, ui mininako, wa mwoka ulwa, wa sankaniwa, wa fwantwa, wa umwa, umubili, wa kashikulu ife. Uko uli akasisema, abilikishe. Ala shirwe, pafya bupulumushi Yesu. Afwantilwe, pama mpulu Yesu. Ukuli muna kwa kutumwena mwogu tunturu kwa ponene pari wene. Na mufumofia kwe emwa ishiro kupola kulifwe. Owe, ifyo tuibu kishachiria shikulu. Ilio na ikaka ne mwine kulidiri elambo munobu shiku. Kabiri, nelibu mba chimochine shikulu. Kuilambo, situ ingebu kisha shikulu ifwe. Infwa ya kwe, kabiri nefumofia kwe. Kabina fionse ifyo apitilemo pamulandu wa ifwe. Iliyo tulerio yu mukate mutu watu Yesu. Lesa tuliaba ntuaba shayana. Tuwababa shalinga kuchintu icha mshiro ngechi. Eicho lekenu mshiro wenu shikuru. Ichinso chenu nomulopa wenu. Sisambe mitima Yesu. kabiri iliyo tule chipokelela lekeni tufwaye mumano Yesu ukubombela wene lyonse akasuba nobushiku inshiku Yesu shonse ishabumi bwesu nomba sangurule enu yumukate kucho ulingira okubombako walombela mwishina lya kwa Yesu amen. Kabiri, ninji katilila ichi muma woko yandi, pama kumiatatu narimo, imiaka ya kubomba ama kumiatatu, nafitatu, nalibombela shikulu wandi. Kabiri ine, ndinenso ninemu ine. Delonde tontonkanya, chinshi icho ni ingachita, nganalikweta ama toni ya vili aya tunturu, aya mulopa wakwe, uku wikatilila mukubo kwa kwandi munobu shiku. Nichinshi icho ni ingachita nao, delona mwishiba, ni nkwata mukuwa kwa kwandi munobu shiku, mchinso chakwe, icha pulamo, chena chintu, icha shitwa, mumulopa wakwe, ulu kutaru wakwe. Eicho, idio na nikati lilaichi, kabili ulu utoluwa ii myangashi, ndeto ntonka nyapali chiria. Ati ile, ishakanwe na kabili ichisabu icha mwangashi, mpaka ilio nkanwa na imwe chipia chipia mbufu mbwa katata. Nomba mone nukutila panu mayanko ndo ya luwe mbu ya apwa. Ichintu chanta nshi icho tuchita yotu wafuka kuluba lirumbi kuli umulalilo wakwa shikulu. Kabili leke ni tukonta mikemi tuwe Yesu nomba ilio tule pala uyu mwangashi. Shifwe uwa mumulu ilio ndeto ntonkanya ilio njikati lile uyu mwangashi pano uyo uwi minina kumulopo wakwa Yesu. Ifyo kutila, ukupitila, muli ulio mulopa ule konkoloka, imembu shandi sharia. Shari vikwa, muli bemba, uakana ibukisha. Kabiri, ukukana ibukishwa na kabiri. Kabiri, no uyu mulopa, umulumendo walefwa, ubushi kubumo, alele muli ya mchipatala. Kabiri imwe, mwali mpususha. Mwelesa, ifyo nde mutote la shikulu. Elio kabiri mpena maka kumupashu wa mshilo kukutungulula abantu kukabare nukubalangisha inshila ya kumushi na mutote la tata. Kabiri nomba sangurule nuyo mwangashi kumulimo wabuko. Kabiri leke numuntu onse uyo walali yako kuli ilila mboli ya mshilo munobu shiku bapokelele amaka ya umupashi na kumubiri pavulendo ubulikuntanshi. Kantu twalombe laifi mwishina lya kwa Yesu amen. Ukui minina kuno nukumuna indupu wa shile isa. Kabili efyo chikaba ubu shikubumo, muli ishi inshiku. Ulupua no ulupua, ichifulo ne ichifulo, ibumba ne ibumba, umo umo. Ilio tuka mkumanya, ifyo ikabi inshita. Ilio bonse, ubumi uwa abantu, abo abali pesonde, abo abali chetekela muli wene, nukusubila wene, vaka kumana kulia pari buli abushiku. Kusheta chakabe chuma. Tulingile okufumiapo okusamba kwa ankasa muno abushiku. Pamulandu wa menshi. Taktula kuata ifi ya kubonsia ifi ya ringa ino nshita. Kabiri filino kubi kwa inshita ya ringa tuleche tekela. Vale bomba wino wino. Kabiri ukubombo lubilo sana. Pari tabe na koipia. Nangu chibe ifi, ndeto ntonkanyo kutila, ichina chiringa nganshiku kwa tomula lilo, babu shiku wanta nshi, uwa mwaka nga uno, ino nshita ya abushiku. Nomba, imwe, mweba afumakunse kamusumba, muke nshi wino sana mailo, liyo mkala haya kunganda, leke nilesa aleba na imwe. kabiri imwe muno aba inompanga aba palama lesa abenenu nokumwafwa kabiri nomba chikulunga suminisha kabiri ningile okuya kukulongana kuleisa kulya mu Arizona Elio kabiri lesanga suminisha nkambwela ukubana imwe na kabiri kufika kati kilo chine lubali kabiri ngefyo na chilaya muchine chine nde kabira mapepo yenu nde mufwaisha nga nshi eicho mwikala bako okumpepelako kabiri lekeni fintu fionse fikende wino kulimwe kabiri muchine nde mutotela pakusangwako kabiri ifyo mwakutika kufyona sosa mumbila nsuma nde chitekelo kutila tulepili bule fintu nomba kabiri ine nde mutasha pachiku kuchenu kabiri mwebengi mwe ukwensha ba mailoshi na ba mailoshi kukwisa mukumfa omuntu wachepesha nga ine ukwesha kuleta ichebo cha kwalesa ndi uwashininkisha chali chintu chimo okuchira chilya chilya icho muishira mukumfa kunse ka ine bantu shakwate chintu nangu chimo icho ningapela ine shasambirira chimoneka bwino tapaba nangu chimo pali ine Elio ilio namo na abantu vale insha ba mailoshi imyanda ne imyanda noku iminina noku lolela kuno tuko loko muluchelo dapawe chintu nangu chimo icho nakwata ni Kristu ndi uwansansa sana bantu mwali mutemwa kabiri nali mutemwa na ine kabiri pamo twali mutemwa kabiri pantu twali mutemwa tatwakatale ukulekana kuti twapa tukana pakashitaka nono pano Ilio inshita ileya. Lelo tukaba chapa mwona kabiri. Chaba mapange yandi ukwesha kutunguru la bantu. Kuli ili enchende. Kabiri nomba kukutendeka umwaka upya. Ndefwa ya okusosa. Te umwaka upya uwansansa kulimwe. Ndefwa ya okusosa ichi kulimwe. Lesa mupale. Kabiri ngachita chiria. Chiria fecheka echo tule kabila. Umwaka upya uleisa. Kabiri ndeche tekelo kutila. Alino kuchita. Kabiri nomba kukusena mina kwakwe kulino kwesho uyu mwaka umbi uleisa ngalino kunsunga kumusunga imwe kukusena mina kwakwe ndesubira ndinokuba pasta uwawamisha umwaka uleisa ukuchira ifyo nali uno mwaka ndesubira ningire okuba umubonzi wa kwa Kristu uwawamisha ndinokwesha na maka ukikala mupepi wachine nganshi ukulete mbila ngafya fine ampela Njino kuileta kulimwe mubusuma bonse uboni ngachita ukwabula kushapo na nguchimo icho enga fwaya ine ukumupela ndinokuchita fyonse ifyo na ishiba ukuchita kabiri ninji shiba muleo mfwa omusango mawine imwe muleo mfwa filia fine ifwe bonse turefwa yakubombela chapa munomba bantu amalubuto aya chungulo bushiku muchine yale ishiba ntulukira kabiri akasuba kale ingila isonde lileta lala wali ishiba chidia Ukulandira mulibu mupashi ulukuta tuleta lala kabiri kupuputulwa na kupwa datuishibe icho chikakonka pochimbi lelo tulei no kuchetekela le safari chilia chonse ifyo chingaba kabiri nomba ngefyo ifwe nshitashimo ndefwa ya imwe ukuibukisho kutila tabe na kopano yali kwata umo pama pastors aba wamisha abo aba bapo muisonde munyina oma Neville umuntu wabulesa umuntu musuma Kabiri nga nshiripo, mwina Neville ala tunguru la fionse, watifye epo ndipano. Trustees batiko ni kabiri na bambipo, palingiro kuikala muma ofeshi yabo, ngefyo bachita. Kabiri pano epo tutunguru ila, kuno eko tuli noku, uko tuwaikala kuno kuine. Biri po takabena ine kunse kulia, kano fie kukulongana, alino kubwekela kuno. Umuli mwana fionse fibomba kuno kuine, umusango mwine. Ukuyafye kunse kulia chiri atachile pili bulo kutila ndee musha. Ndee yafye mule umfwa. Chena chii mwono wafye shishive ifyo chile pili bula. Ndee subila kabiri ndee chitikelo kutila chikaba ichakuwa misha kwa olu kutalonze. Kabiri ninji shiva chikaba ichintu chisuma kulifwe bonze. Ngatuwa konko obu tungurushi ubu akwa shikulu. Vili afye efyo tuwa ishiva ifya kuchita. Tachave changu kakuline ndee ibu kisha nshita imo ilio nshila ya kufuma kulu kutakuno. Imwe bamo abantu abakale mulei bukisha chiria ifyo nale firwa okuchita chiria nali temwa abantu iyo nali umulumendo munono tabante menwe takwali nangu umo wansa kamene iyo nali umwaiche kabiri ine iyo nayi shire sango muntu umo ali ntemwa na tontonkenye na lefwaya ukubafwirira kabiri nomba pantu umo ali mutemwa umo ala msakamana na leni na inchitaimo kumulongoti kabiri icha kukobekela ko chandi chali fumine kumulongoti wa sida wakale kabiri ifundo lyali pamulu kabiri nali chumine necha kuikatirira ko chandi kabiri chali pilibwike na ponene nali mwa mafiti 10 limo na yasano no kuikatirira kuboko kwandi na mayo ali pundire kabiri ali ngo wabu tukileko panono ngafiria inelionse nali temenwe uliana mayo ali sakamene ali umuntu umo wa sakamene kabiri lionse na tontonkenye uli wonse wa sakamene na libatemwa kabiri kuno inchitaimu akale nali mukati kamusumba na le tontonkanya panshi kuisha akale kabiri nefyolesa anchitila kabiri ine muchine chine ndetasha kabiri nde mutotela pakutemwa kwenu nesenge kabiri shakatale ukwesho kumutungurula muchirubo tena lionse chakulaba munshira ya lungama kukwishiba kwandi ukwawamisha kabiri mukambule ifyo nsosa chala ndapo ichintu ichili chonse paluandi ne mwine tena lionse chaba Yesu Kristu mwamona mwamona na liyesha kubafye uwa palama mchebo cha kwengefyo na ishiba ifya kuikala kukumutungurula nukumuleta kuli nonchende kabiri nde mupera nomba mumaboko ya kwa munyina Neval intanshi mumaboko ya kwa Lesa elio kabiri mkusakamana kwa munyina Neval kukuchemo lukuta kabiri nukurolekesha pamukuni mpaka nga kwate ukukulonga na nukubwela kuli mwena kabiri kukusubila pariri anshita kutina muletela obusokololobu kalamba kusuma kuli Lesa uko ukukasansa musha umutima onse nukuchindamika ulukuta lwa kwa Lesa. Ili ngiri ine tulakwato omula lilo chirefwaya okusosa na fimbi na mwishiba ifyo nde umfuwa kabiri nde tontonkanya oluimbo ulo tulingilo kuimba ino ine nshita ichitetekelo chandi chirelole kesha kuli imwe mwe mwana wampanga kukabari kabiri ilio tule iminina nukuluimba katuposha anye maboko omono mvye nukusosa Lesa kupale.
My faith looks up
your hands to him. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray.
Sing till we meet again. Everybody in our room.
Till we meet. Till we meet. Till we meet. At Jesus' feet. Till we meet. Till we meet.
Yeah.
bow our heads now.
Na tukonta mike imitwe Yesu nomba. Munyane Eva, iso tusalanganye mwipepo. Lesa mupale.